bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal duhur faylo ibaha kana waadasana qodobada warkaana duhurnana idaacadda radio baydhabahan sheenka door corona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta garan oo kulan la qaaday golaha deegaanka degmada waajid ee gobolka bakoola dowladda oo sheegtay in dagaal la ka dilay hubno ka tirsan ururka al-shabaab soomaaliya iyo turkiga oo ku wada hadalaya kordhinta tababarka ciidanka hoogga dalka ciidamada dowladda oo dagaal kulul kala wareegi deegaan kenya oo sheegtay inyo ka hortagaasa weerarada al-shabaab door fayda dhegeystayaal waa ahad taariikhdana ya eta 29-ka bilaa abriil ee 2021 taasi waxayna qodobadii warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhabahan sheenka door corona haddana dhegeystayaal warkii oo faahfaahsan dhowr fayl dhigaystiyaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdiasiis Hassan Maxamed lafta gareen oo ku sugan degmada Waajid ee gobolka Bakool yaa kulama shalgadeysan la qaaday bulshada shalgadeysan ee ku dhagan degmada Waajid ee gobolka Bakool geeka yaa wayba soo kulan la qaaday madaxweyne Cabdiasiis Hassan Maxamed lafta gareen golaha deegaanka cusub ee degmada Waajid ee gobolka Bakool oo maalmo oo bil ka hor la sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdiasiis Hassan Maxamed lafta gareen ayaa ansaadii degmada Waajid ee gobolka Bakool si xaaladaha shalgadeysan ee bani'aadnimo ku jira deegaanka Waajid ee gobolka degmada Waajid ee gobolka Bakool han ogaada madaxweyne Cabdiasiis Hassan Maxamed lafta gareen ayaa kulan shay aan kalmaad ah kulankan usgeey kala qaadii golaha deegaanka degmada Waajid ee gobolka Bakool oo maalmo oo isbuuciye magacaaban kulanka madaxweyne Cabdiasiis Hassan Maxamed lafta gareen la qaaday golaha deegaanka degmada Waajid yahay ka beegamay ilaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku sugnay saacado kooban degmada Waajid ee gobolka Bakool dowladda Soomaaliya ayaa bay sheegtay in dagaal la ka dilay hubno ku tirsan ururka al-shabaab ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa baa la sheegay in ay sameeyeen howlgal la ka dilay maleeshiyaad ku tirsan ururka al-shabaab howlgalka ay kooy ku dib markii al-shabaab ay saddex jeer weerareen saldhigyada ciidanka iyo kulayn degmadaas degmada Diinsoor ee gobolka Bay amiinkii halay waybana meelas ku dhiyay dagaal hoogan oo muddo saacado ee socday afayenka ciidanka hoogga dalka Soomaaliyeed iyo warbaahinta codka ciidanka qalabka sida aan sheegay in al-shabaab weerarkii qaadii meelas lagu ku dilay 24 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab meelas oo tirantaasi ku badan lagu ku dhaawacay sidoo kale afayenka iyo ibo uu sheegay in dagaalka iyo sidoo kale ku furdeen hubba tira badan isla markaasina ciidamada dowladda Soomaaliya yusii wada doonan la dagaalanka ururka al-shabaab oo qorshayaal tira badanna aan ku degsan yahay qaabkii la dagaalama lahay ururka al-shabaab oo Soomaalida dagaal fara badan ka haya degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo ah magaalo istaraatiiji ah iyo qiyaas ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay in jarta 100 km waybana ka yaalay xadka gobolada Bay shabeelada hoose Gedo iyo Jubooyinka milaas oo yu difaaciyo hoogan kalleyn cutubyo ku tirsan ciidanka hoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliska qaybta lixdanaad ee hoogga dalka wali warar ka korro dhigaystayaal deegaankaasi dagaalkaasi way ka dhigaysato doonan tan way ka dhigaysato doontan wararkan iyo barnaamijyadan dambe hadii ee buunaraal ku nagada Soomaaliya iyo Turkiga oo ku wada hadlay kordhinta tababarka ciidanka hoogga dalka Soomaaliyeed la siiyay. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya, Danjire Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo ku sugan magaalada Antalya ee dalka Turkiga ayaa kulan la qaaday dhijay dalka Turkiga mudane Melvat kulanka lan qodlay fursadaha iskaashiga lama geesoodka oo kun dhaxay lamada dawladood ee walaalaha ah iyo yaa sidoo kale wada tashiyo ku saabsan arrimaha danta guud iyo in Turkiga uso korri tawabar ku uso siyaw iidanka dawladda Soomaaliya alu kuwada hadalin kulankan ya sidoo kale wayba laka lafaguray qaababka lan taayir kora iskaashiga dhinacyada tira badan leh ee ku dhaxay Soomaaliya iyo Turkiga si lan waafaji himilooyinka lamada dal Soomaaliya iyo Turkiga ayaa wayba xilligan ku dhaxay waliyaabo eedan tira badan oo ku midayeen dawladda Turkiga oo dawladda Soomaaliya antobraasa ciidan eedan tira badan hanaas oo dagaal adag la jira maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ciidamada dawladda oo dega oo deegan kala wareegi dagaal dagaal ya ciidamada ciidamo ku tirsan hang military-ga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 21aad iyo humro ku tirsan ururka Al-Shabaab wayba ka dhex maray deegaanka Oorshe oo dhinaga bari 100 km ku xiga magaalada Dhoosmareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug dagaalka yoyba usahaka yoyba usaka dambeeyay ku dib markii ciidamada dawladda iyo weerarka qaadeen deegaankaas oo ku sugnayeen humno ku tirsan ururka Al-Shabaab waybana dadka deegaanka ayo sheegana in meelaas ku dhii dagaal culus saraakiil ku tirsan ciidamada qaybta 21aad yoyba ayo sheegana in dagaalka Al-Shabaab qasaaro ka deersiin sidoo kale ciidamada iyo guud ahaan la wareegay deegaanka Oorshe oo gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug sidoo kale saraakiisha way baahayo sheegana in howlgalka ku dambeeyay ku dib markii dadka deegaanka iyo gudbiyeen cabasho ka eedan dhibaato iyo ka hayaan Al-Shabaab dhowr jeer iyo Al-Shabaab way baahayo hoobiyale haye iyo ko qaadana magaalada Dhoosmareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug way bana taasi sheentay in ciidamada dawladda iyo bilihii la hadhaafi sameeyeen howlgalo shalgadiisan oo la ka baxsaday maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo ah dadka nabad deegan Kenya oo sheegtay in ay ka hortagi doonto weerarada ururka Al-Shabaab ku jeesdayaan gudaha dalasha Taliko higeenka ciidanka Kenya ee KDF Albert Kondego yowayba sabogasha ankaseday ciidamada difaaca Kenya iyo han qaybta ku ee AMISOM ee ku sugan Kenya Boni ismaamulka Lamu antee helo ku gudo jari boogashadiisa 4 maalmood Haiti ya majah general Kenduga wayba usa bogaadiyay ciidamada sida anka deg aan la dagaalamahay maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo ku kortaga hayaan weerar kasto iyo fadaayan in gudaha dalka Kenya ku sameeyaan sidoo kale wayba usa sheegay in ciidamada Kenya ay ku goonta in la dagaalanka kooxaha argagixisada isla markaasina ay taasi sheentay in si fudud ande socodan weerarada geeska deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya warki degeystiyaal duhurnimadu radio baydhabay baladka baydhabay seen kala socotagnaantii ninkii agiye warka Saciid Yasiin jeediyay booro nafar sameeyay amaanalla